太慢了。
Atore workshop tobalo akupatsirani program ya Afikepo. Tandizo la program imeneyi ili kuchokera ku European Union ndi kuboma la dziko la Germany. Kudzera ku ntambi ya chitukuko ya dziko la Germany ya GIZ. Ndipo tu program imeneyi ili mkati mwa project ya Afikepo NEP. Imeneyi kuyendetsedwa ndi ntambi yolimbikitsa umwe wabwino sukulu komanso kuchepetsa kufala kwa kachirombo ka HIV ya school health, nutrition, HIV and AIDS. Shina, munduna wa zamaphunziro.
Hey, ine ndi Jacqueline Zulu anasulu. Ndikulandireni ku program inanso ya Afikepo. Ndipo ndili ndi chikhulupiriro kuti ana sukulu nonsa primary, aphunzitsi ngakhalenso makomiti osiyana siyana amene tikumvera program ipada kali pano. Tili ndi chidwi kuti timve zomwe tadzanazo mu program yathu ya lero. Tili ndi Astabo Stanley Mphaya. Ndi Astabo. Lero tili mtunda kuti.
Follow. I jump. Okay. Manja matumo. Okay, die. Are you sabu mina mamba? Ndiye, anko zi, ama ni mbikiso, tikafuna kuomba manja, tizi ngomba kamoze basi. Tua! Eti? Tizombe lalo kamanja? Titsindike kunena kuti ngati pasukulu, ana akala achenu mkalasu. Sikungo tantawuza kuti ngakale zo tzatila nazoso, zimakala zabwino. Zimakala zo kondweleza. Zimakala zo pereka chimwe mwe. Kwa wina aliensi. Apunzitzi. Ahedi, makolo, ya ya tsokulira makomito sena, onse ama kala wakonjwea. Eya. Leno, tilipa Mango Mbera Primary School, imene ili Munzimba North, maka mene mundi muzoni ya Enkosreni. Eya. Ndiye paka dalipano, ndindana skulu, kumaso mai awa.
Mense Jerry.
Inu, udindo wanu njani pa skulu?
Treasure wa homegrown.
Homegrown.
Eh.
Kodi imatani homegrown?
Ima pika za kudia sana, zomwe za bwela kamba kafikepo.
Akuti, pama kala paku piki dwa za kudia pano?
Yeah.
Okay, pambali pama ya mene wandita homegrown, tiniso ndi?
GVH Moros Jere.
Group Village Head Moros Jere.
Yeah.
Inundie GVH.
Yeah.
Amene mazungulira sukulu ino.
Yeah.
Kodi, yazungulira ndi mafumu angati sukulu ino?
Sukulu ino, ya zungulido andi magrupa awiri,
okay.
Mafumu 22.
Chabu ino. Mkani ya ikuli mene tukuchita na yore ero, tukufuna tuone kutikodi kubwela kwa project ya Afikepo. Kwa ipi ndulida motani sukulu mene ya Mango Mbera Primary School. Ndiyere loso, tukukazi kika bankani ite yoti mwana. Asa na mpichiti chosuja nkalasi, azija kazuta. Azikala kuti uwaja. Akamaya amba mapunziro ankalasi mwana tsukulu menelo akale kuti waja pambali pa zina zimeti makati kukamba nkani yoti mwana azija zakuja zakasakaniza azija zakuja zokutola katikati mwa tsiku azija zipatso adzikhala wa ukhondo wapathupi komaso wazakuja zimenezi zili yapo komano nkani yoti mwana akamalo ankalasi adzikhala ataja kadzutsa ndimene tikutsamira poso lero lino tufuna tundikodi kamba kachuchitika chimenechi project ya Afikepo. Zaipi ndu remotani sukulu mene ya Mango Mbera Primary School. Ndiye kuyamba kwake tikufuna tiambende anzatu awa amena kuti ali mu homegrown committee. Iyo anzatu a homegrown. Muma mfabu anji mukamabwera wakalamu kupika zakuja kuti ana aje pamudzi pano.
Moyo mwathu timasangalala chifukwa choti ana nthawi zakumbuyo kusamabwera wokwanira pasukulu pano ndiye masiku ano chifukwa cha afikepo ana akubwera mokwanira komaso mkalasi akuvesesa bwinobwino zimene afundzisa awo akunena.
Mungatipatse umboni nena kuti anawa akumamvesesa bwinobwino zimene zikuchitika mkalasi?
Eh, umboni tili nawo.
Tafuta kuzana.
Chifukwa chaka chino ana ku CDSS apita kwa ambiri komaso mmozi wapita kwa Uthini Secondary School kuchokera pa Mangombera School.
Mmanjamo! Inu ndamene mumakhala ku kitchen kukonza zakudya.
Eh ya.
Ana azidya
bwino. Ana azidya bwino bwino. Kuti atani azimvesera mkalasi muja asamvese njala.
Asamve njala.
Eh ya.
Ndiye chimodzi chimene chili chozeka kuti chachitika pa sikulu pano. Nambala yana okonza kupita ku CDSS yatani?
Yakwera. Kuchoka pa 2 kufika pa 13.
Moti zimateka Mangombera Primary School ana awiri kupita ku CDSS. Bas. Pano mwatiri baba?
Ba 13.
Mmanjamo. Nkani imene ili pano akuti kubwera kwafikepo kwathandizira kwambiri kunena kuti chiwerengero cha ana amene akukhonza kupita ku secondary school chikhale chikuchita bwino. Akuti mbuyomu ana awiri oka ndamene amasankhidwa kupita ku CDSS. Eh? Koma paka dali pano akuti chiwerengero chicha chatani kodi?
Chakwera.
Ndipo chili pa nambala imeneyi ya 13. Mosa tani tawi tifunse funso pano. Funso lume tikufunsa lero. Tikufunsa kuti kodi project ya afikepo ya bweretsa kusintha kwanji pa sukulu pano. Eh? Pa umoyo wa pa sukulu pano. Pa khalidwe la pa sukulu pano. Pazochitika zosiyana siyana za pasukulu yanu. Project ya afikepo yabweretsa kusintha kwanji. Nambala imene mungathe kugwiritsa ntchito potumiza uthenga. Ndifuna nditsindike onena kuti tili ndi nambala imene mungathe kutumiza uthenga wanu paja mwaulere. Inonso amene muli ndi nambala ya TNM mungathe kutumiza uthenga mwaulere osatengera kuti mfoni mwanu mukhale mainitsi. Ndipo olo muta kauti muli mainitsi sikujera ndi mainitsi iwo sikuchotsa kena kali konse mungo yanka mwaulere cholinga kufuna kulimbikisa kunena kuti ngati muli ndi nkhawa ina iliyonse ngati muli ndi manga ina iliyonse ngati muli ndi maganizo ina aliyonse kaya mufuna mungo yanka funso chabe ngati metu funsira funso lalo kuti mungo yanka chabe muyanke musakakamizika kuti mukakule mainitsi olopanda mainitsi inonso amene muli ndi nambala ya TNM mungathe kuyankha mwaulere kupyolera pa nambala iyi SMS uthenga chabe 0881 407 777 0881 407 777 Amene muli nambala ya TNM mukatumiza uthenga wanu ku nambala imeneyo sikuchotserani kali konse uthengawo ngwaulere ija koma ifa metini ma network ena tikafuna kuyankha potumiza uthenga SMS ku nambala imeneyo itichotserani tu kanga chepe. Pangono? Ya. Koma mwina nkufuna kuti mutumize pa WhatsApp. Namba la mene munga tokeza nchito. Ndi 0995-517-930. 0995-517-930. Kuti muyanke kudzera pa WhatsApp. Namba la yake ndi mene yoy. A group.
A group.
Madi zina lichandani?
Amoroz.
Moroz.
Ya.
Nkani akuti chiwerengero chana opita ku secondary school chakwera kuchoka pa 2 kufika pa 13. Zikutanthauza chani kwa ino kala gurupu wadera ngati lino.
Chikutanthauza kuti malo athu ano ndi akukwera.
Mm.
Kuyambira chaka chatha tikuona zinthu zikusintha chifukwa cha afikepo. Pali 1 mene akwererana. 2 kuliza kudya zina zake anaso awa kumakaya ko amakhala kumakaya koma akubweraso kuno ku sukulu chifukwa cha chakudya cha afikepo. So vano zosezi zikusonyeza kuti afikepo akuti thandiza kwambiri
ndiye tikuti tichiwerengero chi chikukwera tsopano.
Yeah.
Zikutanthauzanji makamaka kutsogolo la mudzi wa Morozi.
Zikutanthauza kuti mudzi wa Morozi muzakhala anthu ophunzira ndiposo muzapezeka kuti mupezeka pozisi ndi zina zoti zikupezeka mamizi
mmanjamo ahedi mmanjamo ahedi ahedi hey. Zina lija
Thomas Jim Kandai
ahedi apa no pa mangombera
ano pa mangombera FP school
amai amene achokera ku committee ya homegrown
eh
komaso a group
ya
akuvomerezana kuti chiwerengero chana okhoza standard 8 chakwera osankira kupita ku CDSS chakwera nda ino timafuna kuti tambasure bwino bwino tambasure bwino bwino kuti chiwerengero kodi nchao khonza okha kapena osankira kupita ku CDSS
okhoza chakwera komaso osankidwa chakweraso
tipange confirm ndino tsopano okhoza ali pabwanji pakadali pano kamba kakubwera kwa afikepo
ose pamoza amene analemba analipo 26
anyamata ndasungwana
ayamata ndasungwana koma okhoza
22
amene anakhoza general pass
yes
aya
osankidwa tsopano kupita ku CDSS
pamoza ose ndi 13
oh okay
aya aku CDSS
12 okay
mozi wa ku boarding secondary school 18
oh
ndingani yake ndito
mpaka boarding
panopa
oh solo 13 akuchulidwa kuja sikuti CDSS yokaiya
ai ndi boarding secondary school 18
alipo amafuna atasankhidwa kupita ku secondary alipo alipo ndi mmene sikuchitikira class mukona kuti ndiyogwira yosagwira mbanjamo ahedi mukuti kupita ku AUTN mmodzi 12 kupita ku CDSS
ya
funsalume tikufunsa lero tikufunsa kuti kodi project ya afikepo yabweretsa kusintha kwanji pa sukulu pano pa umoyo wa pa sukulu pano pakhalidwe la pa sukulu pano pazochitika zosiyana siyana za pa sukulu yanu project ya afikepo yabweretsa kusintha kwanji nambala imene mungathe kugwiritsa ntchito potumiza uthenga ndifuna nditsindike onena kuti tili ndi nambala imene mungathe kutumiza uthenga wanu paja mwaulere inonso amene muli ndi nambala ya TNM mungathe kutumiza uthenga mwaulere osatengera kuti mfoni mwanu mukhale mainitsi ndipo olo mutakhala kuti muli mainitsi sikudyera ndi mainitsiwo sikuchotsa kena kalikonse mungoyankha mwaulere SMS uthenga chabe 0881 407 777 0881 407 777
Mbuyo muzinkakhala bwanji chiwerengero cha ana okhonza ndi ana osankhidwa
mumbuyo musizinali bwino fukwa ana okhonza kupita ku CDSS anali awiri basi olomwina mmosi
amapezekapo aku sekondari
iya samapezekapo koma panopa chifukwa chakuti ana akudya nkhani ya afikepo zasitha ndithu
ndimafuna ndimvetsetse ino amene mukuti mvera pakadali pano ahedi pakadali pano tikumvedwa ndi ana ochuluka komanso aphunzitsi ndi mahedi osiyana siyana ochokera mʼmasukulu osiyanasiyana apa tili pampawaire situ anthu akutimva kuchokera madera osiyana siyana pakadali tikufuna ena aphunzire mukumachita motani chinsisi chagona pati inde pa nkhani imene yafikepo dongoso lake mumachita nalo motani
pa nkhani yafikepo dongoso lake ndiloti ana akumadya phala
okay
pali zakudya monga phala komaso mpunga komaso timati nkhowe ya zophatikiza
nkhowe
nkhowe timaphatikiza nyemba ndi chimanga kukonola ujeni chujenji ya chimanga ndi kuphatikiza ko nyemba kumeneko kuphatikiza kuphika ndezi mene zimachitika mamawa kwambiri panopo tikunenaso kuti chiwerengero choti ana kulawira sukulu chasogora ana kulawira kwambiri
kubwera nthawi yabwino
nthawi yabwino
ana amadya nthawi yanji pano
amadya half six
mamawa
ya mamawa
akangofika
akangofika basi adi
mmanjamo
ana a sukulu a primary
Mukumvera ini program ya afikepo imene akuikonza nda story workshop. Thandizo la program imene ili kuchokera ku European Union ndi boma la dziko la Germany kudzera kunthambi ya chitukuko ya dziko la Germany ya GIZ. Ndipo programu imeneyi ili mkati mwa project ya Afikepo NEP, imene kuyendetsedwa ndi nthambi yolimbikitsa moyo wabwino mskulu ya School Health Nutrition, HIV and AIDS SHIN mu nduna wa maphunziro.
Ndiye tikukamba kunena kuti lero tili pa Mango Mbera Primary School imeneli mu zone ya Enkosweni mu Mzimba North. So nkhani imene tikuchita naye tikungoona chabe kusintha kumene kwadza pa sukulu ya Mango Mbera chifukwa cha project ya Afikepo. Tikuona kuti kodi sukulu imene ya Mango Mbera yapindula motani kamba kakhalidwe limeneli lolimbikitsa kuti ana adzidya kadzutsa. Mango Mbera Primary School mboma la Mzimba ino alipo amene anabwera pa ku sukulu mwina osadya mboyomo kupeza kuti sukulu osadya chamwina nkupita osadya kudikira kuti akadye ku nyumba chakudya dzina lija
McLean Zulu.
McLean Zulu ndee unatchula kuti ndani McLean.
McLean.
Okay, McLean. Udamva bwanji tsiku limene udabwera ku sukulu kuno osadya nkukhala ilo kudikira kuti ukadye ku nyumba kale lero mbuyomo tukamba afikepo isanabwere.
Zimene amayankho a principal chimene ndimamva chifukwa ndimamva njala kwambiri.
Umamva njala kwambiri? Uja umamona ngati cha?
Ndimaona ngati mwina ni komadi.
Paka dali pano zimakhala bwanji?
Pano bayi zikuvesesera ndithu.
Zikumamveka bwino bwino? Moti ukamayang'ana chiyembekezo chako khumbo lako loti udzakonze motani kapena adzakusankhire kuti?
Nifuna adzanisankhire ku eutini.
Eutini? Mmanjamo! Ne mwina watsikana?
Sizimaenda bwino.
Sizimaenda bwino? Zimakhala bwanji?
Sitivesa mkalasi.
Simamvetsetsa? Paka dali pano?
Timamvetsetsa bwino bwino.
Mavetsetsa bwino bwino? Iyo dzina lako ndani?
Cecilia Mwasa.
Ndiye ukuti ukayang'ana mmene zikuyendera paka dali pano mkalasi ndi kubwera kwa Afikepo, khumbo lako ukufuna ukalemba mayeso iwe udzakaphunzire kuti sekondari?
Eutini Secondary School.
Eutini moto edi mmanjamo! Funsa limene tikufunsa lero tikufunsa kuti kodi project ya Afikepo yabweretsa kusintha kwanji pa sukulu pano pa zochitika zosiyanasiyana za pa sukulu yanu? Project ya Afikepo yabweretsa kusintha kwanji? Nambala imene mungathe kugwiritsa ntchito potumiza uthenga, ndifuna nditsindike onena kuti tiye ndi nambala imene mungathe kutumiza uthenga wanu paja mwaulere. Inonso amene muli ndi nambala ya TNM mungathe kutumiza uthenga mwaulere, osatengera kuti mfoni mwanu mukhale mainitsi, ndipo olo mutakhala muli mainitsi sikudyera ndi mainitsiwo, sikuchotsa kena kalikonse, mungoyankha mwaulere. SMS uthenga chabe 0881 407 777 Afikepo moto, Afikepo moto, moto ati moto lero moto. Tsopano ndikufuna aliyense wa ife adzimba munthu amene kunyalira ine mukundiona eti? Ndiye tikufuna aliyense wa ife adzimba akutani kodi? Akunyada eti? Ngati mahopu alipo shauri yako eti? Eti? Nyada iwe! Afikepo moto! Afikepo moto! Moto lero moto, moto lero moto, moto lero moto, moto lero moto, manjamo! Aha! Ahedi, tukufuna tima resistance support program ya tia lero. Mwina ndimango funa timve kuti zabu ino nzemenezi kuchitikazi. Mwaikisa nando meko zotani kufunisisa kuti menezi kuyendi na paka dalipa nusipitire kusokoloku ngakali afike kwa edekalo di ajoka.
Taike ya nando meko zofuni kila kwa mbili. Taguisa nandi mafumu kuti afike kwa akapita. Mafumu azilima zakudya tosiyana-siyana kumapereka kusukulu kuti ana zidya mapunziro apite pasogolo.
Okay, imani pompo afumu bwerani pano, afumu amai bweraniso. Tiyankutimvera limodzi hapa
timvenga ti gwirizano wachitikadi. Eya, mwati mapanga ndonomeko zanji?
Zoti mafumu azilima zakudya. Monga chimanga. Ndi mbeu zinazi. Kumazitumiza kuno kusukuru. Kuti anao, program ya afikepo ipite pasogolo.
Ukani ndiona ya bodza.
Ah, iyo ndio uona.
Malo alipo kapena palibe.
Malo alipo.
Oho,
tima gawana mafumu. Mene tili laundi pa mangombera bana, tima gawana. Iwe ulime 1 acre, iwe 1 acre, winaso 1 acre, zose zija zikubera bana.
Malo mukagawa ata dzili mandani.
Kukulima so community.
Community.
Yeah.
Community yo amaiwa ndamodzi mwanthu an community yo.
Yeah.
Ndizoteka inu kulima zakudya zoti sizipita kunyumba kwanu.
Nzoteka.
Kulima zakudya zoti zikathandizire kusukulu nzoteka.
Nzoteka.
Chifukwa cha?
Chifukwa tifuna kuti ana athu apitise pasogolo maphunziro awo. Msogolo muno azakhale ana ozidalira pa iwo wokha. Yeah.
Mbuya omo afikepo isanabwere. Zinkaka nikabwanji kuchitika zimenezo. Tikhale nchitsimikizo kuti sichitikadi. Zinkaka nikabwanji kuchitika. Ahead.
Nkhani nalewo tinjira. Polowera pa masowa.
Oho.
Eya.
Pano polowera palipo afumu.
Tero kumene anabwerera afikepo atisegulira njira kuti apa zina zake za zoyambirapo atipasa. Ndiye mmene atipasira zoyambirapo zichi ife tikupitiriza sobana. Akatisiya ndiye tiona polo weraso. Yeah.
Ahe limafuna kunjesa.
Komaso pamenepo apereka maphunziro osiyana siyana. Monga kapikidwe kazakudya, mmene tingalimire mbeuzo,
yes.
Maphunziro oseyo atipasa sobana. Ndi pamene tikunena kuti sopano ndife okhwima kuti tindinjira zoti tikoza kupitiza chinthu chimenezi.
Sukulu idzakhalabe kuchita bwino kamba zonse zakazi kuchitikabe.
Chikhulupiriro ndili nacho chifukwa ife makoro ife kumiziko tikhala kuti tikupitiriza zakuti zimene afikepo akubweresa pano ife makoro tikhala tikupanga pa ife toka.
Paja zina lija mwati ndani?
Messageri.
A group?
A GVH Moroz.
Chabula, ahead zina lija?
Thomas Jim Kandawi.
Njimafuna titsindike kulena kuti muntu wina aliense akamalima munda. Chimena mafuna kuti adzakolore. Adzapeze pindu. Apindu lega. Sunga kukundika muntu kuyambu kusosa ya ikugala uzaka na kaya ikutene kutene kutene. Bas, udzanula jabe? Iya. Aliyense akamalima amafuna kuti adzapindule. Nkumadabwa kunena kuti kodi anzathu aunduna wansa maphunziro nkhani ngati izi akudzimva motane akudzirandira bwanji akamamva kunena kuti yai mangombera primary school ana amasankhidwa anali mwakuti pano anaja afika pakuti tsopano chiwerengero chakwera kuchoka pa ana awiri kufika pa ana 13 zikupereka chithunzi-thunzi chotani kwanza tu au nduna wazama punziro. Eya, Nzimba North Sheen Coordinator, Alipano.
Apapa, chukupeleka chituzi-tuzi chabu ino. Chifuwa ifeo kumbali ya mapunziro. Apopo tashita achieve indicator ya passlate. Chifuwa mangombera, panopo achoka pa wili kupita pa 13. Imene yo iwo walindi 88% passlate. Zinthu zikuenda bwino. Andi si chokhacho iyayi. Chifukwa alikakhala kuti ana saa kujomba ku school. Pajanso akuchita pakone saso indicator ina. Absenteeism rate ikusika.
Yes.
Chifukwa ana kale amathawira chifukwa chanjala. Koma panopo mmene anenera head ndi community ana wasa kupanga zimenezo.
Yes.
Ndefe kunduna ya mapunziro ma indicator 2 kuchita achieve. Sipo kapo iyayi. Komanso chiwerengero chana. Chakwera pano pa school. Chakwera chifukwa drop out rate yasika.
Yes.
Chifukwa kale ana masiya kwambiri school chifukwa chanjala. Monga nthawi ino ya mango, amango khala ku nyumba zidi ya mango. Basi kusiya school kunali kuti komweko. Ikakhala kuno kumphelembe area kuli ma estate. Ana makalowa zinchito. Ma estate muja kuti apeze chakudya.
Yes.
Koma kuti chakudya chili pano pa school chifukwa chafikepo. Panopo ndithu drop out rate yasikirana. Mawu athu ngati ineyo oyimirira demo. Monitoring ndithu imakhalapo. Anthu awa ma community timachitisa ma school meetings kuwalimbikitsa kuti thandizo limene kuchokera kwa sikepo kwa afikepo ngati ama chimanga chija transparency and accountability is kalapo. Komanso, minda ijama lima iwo wama abasa mbeu yote azirima. Azite ngapo mbali nditu.
Yes.
Chifuku afikepo, ndindalama zimene zima chokera, kumabungwe akunja. Ngati akunja waganizira kuti ana atu azidi ya basukuru. Ifeni yake dena ulitepo titengeso jani?
Titepo kantu.
Kantu. Ndiye kantu uko ife sidi ufuna kuti tigepo ndalama. Koma mpavu. Ndinseru za atu. Chufuwa jantu wa watu maali mbigitsa. Kuti azipita minda ya mua zikalima. Akalima zija za afikepo. Zizibu gela sobayani pasukuru pano. Azipatikiza ndizi ya malandila kwa afikepo. Komansu wa matenga sombali yopikira ana. Chufuwa makukisa aja ama pika aja ama choka community.
Okay.
Ndiye tima auza. Ngati pala. Pala mulola kela pala. Is by seven. Mwana aliensa atalandila jani?
Wadia.
Wadia. Koma poti ndika sindha afikepo, anabweresa timpunga.
Kasima
yoncho. Koma apeze nthawi yote asasagoneze yani mapunziro nthawi yopunzira. Ndiye pano ana akunjoya.
Inde.
Panopo afikepo, chaka ichi ndichoyamba kuti kuno kumzimba north, abwerese mpunga. Ndipo madziwa kacha kuno ife mpunga, ndipa Christmas.
Ndicha jirendo.
Koma panopa, mpunga jirimo masukuru mu. Ana panopa amba kuzolo wera kuti Christmas ima kala siku lilonse. Ndizinduzo sangala za wambiri.
Tinene kuti inu munga shindi kondineta wa Nzimba North. Mukudabu itzika ndi zot sati nangati zimenezi.
Ineyo. Ndikuzizi mukanazo. Zimena kupanga asifikepo. Tufaefe nilango ziwa uti hii azati tandiza kumbali inayo. Koma zimena akuonje zelazo, akuonje zesu ma trainings, kuponzisa opiki la ana ajachakudia, kuti azikonza chama gurusikisi. Tufaefe nilango ziwa uti haa kapeleka za kudia, basi zizingo opika mbene timaziwi.
Inde.
Koma akushita so capacity building ya ma training.
Yes.
Ili mkati. Koma so seguraso ma club. Washita introduce ma club. Ma slow food club. Si listening radio club. Si healthy club. Si. Ndiye zonse zili masukulu mwafike.
Ine ndikutoko zendu kwa mbili. Zina lija.
Rachel Mzia. Shin coordinator Mzimba North.
Tona utenga watu wakulu. Umene timani mbikitsa lero ngonena kuti chonde
idyani kadzutsa tsiku lina lililonse eya idyani kadzutsa tsiku lina lililonse
makolo ndudindo wanu kuonetsa kuti mwana asana nyamuka kupita kusukulu wadya kadzutsa ayi kusukulu konso amakadya monga kumangombera ko amakadya kwaniritsana udindo wanu monga kholo konzani chakudya choti mwana adye mawa asana pite kusukulu za kusukuluko nza kumeneko cholinga akale wachere mklasimo akale ndi mphamvu komanso koposa posa adzikula ndi tanzi eya ndiye pajamati kamwanda kasana pieti kakapya mkatonse ifeso makolo akulu tidzidya kadzutsa tisanapite kunchito tisanapite ku business tidzidya kadzutsa zimene mwananga kakumane nazo ngati sana je kadzutsa ku sukulu zimene sokolo linga tokumana nazo kai kunchito kai ku business kumadya kadzutsa tsiku lina lililonse eya
tingokumbutsana funso funso la tralero tikufunsa kunena kuti kodi project ya afikepo yabweretsa kusinta kwanje pa sukulu panu chiambira ni project imene ya afikepo yabweretsa kusinta kwanje pasukulu pano. Poyamba zinkakala bwanji. Nanga pano zikukala bwanji tsopano. Nambala yake mene munga tukugitsa nchilo potumiza utenga. Kwa ifetosa mene tukugitsa nchilo nambala za DNM. Tingata kutumiza utenga mwa ulele. 0881-407-777. 0881-407-777. Kutumiza utenga mwa ulele. Salira maini sena lose, kapena urijo sena maini sena lose. Ngati kufuna kuyanka kudzera pa WhatsApp, tayanka nukupirea pa 0995-517-930. Kujokera kuno ku Mangombera Primary School, Nzimba North, Enkozwen Zone. Ine zina langandi Stanile, Mpaya, Astabo. Anazuru, kwangulano kumeneko.
Mkonzo wa programu hii ndi Stanley Mpaya Astabo. Ine ndi Jacqueline Zulu na Zulu. Ndipo pa magina pali Aglas Chinere. Anawafikepo. 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 Anawafikepo.